Isithombe seshumi nesikhombisa. UDaniel uthandaza kuNkulunkulu. Daniel 6:1-13. UDaniel waba namandla amakhulu eBhabhiloni. Ezinye izikhulu zaba nomona, kodwa babengatholi iphutha kuye, wayelalela inkosi. Izitha zakhe zaya enkosini zathi, "Inkosi ayikhiphe umthetho ukuthi oyotholakala ethandaza omunye unkulunkulu ezinsukwini ezingamashumi amathathu ezizayo, uyawuphonswa emphandini wezingonyama." Inkosi yavuma, washaywa umthetho. UDaniel wezwa ngomthetho wenkosi, kodwa waqhubeka nokuthandaza uNkulunkulu kathathu ngelanga njengakuqala. Izitha zambona zaya enkosini zathi, "UDaniel akawulaleli umthetho wakho.